Okukuba jakukuleko ssanyu ke lwa nsonga ezikuwaabo buyambi bwonna ddala kituufu osaanidde ofuneyo abaami abalala nnaguma emirimu njegezezzaako tekirabika olowatakola omwavu kubaki dabawuno ontegeeza tofunye nadisoofe munju kasitompaana wana bwenyirompa ekitiibwa engendalo wano omulala basirabye sifaayo engambo ezikutiisa amatu gundi kagazibikire wabula kyokka ekikuyinulo nga nze abalala bakutuuse ku nkyawa kasitompaana wana bwenyirompa ekitiibwa engendalo wano omulala basirabye sifaayo ezikutiisa amatu gombi kangazibikire wabula kyokka ekikuyinulo nga nze abalala bakutuuse ku nkyawa nkuwaayo tokugaba nesirwa kukyawa ddala kituufu bambi kwagala maze kukiraba ng'ensennemye nga sikuyinza omunzekka nzeka mbeere boosi kyokka omulala akusasulire ennyumba omulala akugulire emmere ate omulala akugulire bambi ebyambalo kasitompaana wana mwenyirompa ekitiibwa engendalo wano omulala nasirabye sifaayo engambo ezikutiisa amatu gombi kangazibikire wabula kyokka tekikuyinulo ka nze abalala bakutuuse ku nkyawa kasitompaana wana mwenyirompa ekitiibwa